You know what is it? It's your boy, Mal Cannon.
Easy.
Yeah. Unauliza bata wa makati huna hata huku kijicheki mifutoni. Na kisho na jishoko. Hapo toto kali, yeah. Vitu vikali, bande zote walai. Na kisho sezi mbali, deke best hili game. Taje mix kimentali. Hey brother, hey, ebu washa gari. Fanya chop chop, iwe tatu so Ferrari. Don mother on the street, hapa in a bed. Mana tukile, tutona tu mega e. Tupo nga, tupo shine, kama kwa chede. Koje rusha mwana kwele, taji master speech day. Hey baby mama, unataka nini? Akiza unachotaka, kwari ipo nini? Hata kama koko, hata red wine. Kwako nisho zima, na hilo lako meni. Tune shape kama mbele. My babies, my ladies, kwetu hana kelele. I remember kama huna usidio kaji met. Mana ngoma za hatari, soza zile kaguti. Shati uwe umena, yapo chini hata tis. Mana mchezo hatari kama kombo. Lela kombo, kizubao, kishanga. Yeah, utakula makombo. Kila kitu hapa hapa, kila kitu hapa bongo. Wacha wapawane kama mala ikasogo. Wachache kate wengi tunaboresha mbichongo. Hey baby mama, unataka nini? Agiza unachotaka, kwari ipo nini? Hata kama koko, hata red wine. Kwako nisha zima, na hilo lako meni. Wanapindag, wanapindag,
makuku.
Wanapindag, wanapindag,
hey.
Wanapindag, wanapindag,
makuku.
Wanapindag, wanapindag,
hey.
Amba napinda makuku, liva napinda makuku. Luna napinda makuku, wema napinda makuku. Nasikia tuto chubongo tuwa zura napindaga makuku.
Yeah.